Leviticus 6 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Uma umuntu ona enze isiphambeko kuJehova, akhohlisa umakhelwane wakhe ngento ebekiweyo noma isibambiso noma iphangiweyo noma icindezela umakhelwane wakhe. Verse 3. Noma lapho ethula into elahlekileyo eyiphika, afunge amanga noma ikuphi, kukho konke lokhu umuntu akwenzayo one ngakho. Verse 4. Khona kuyakuthi uma onile aze abe necala, uyakubuyisa lokho okuphangiweyo, noma lokho okudlileyo, noma lokho okwakubekwe kuye, noma lokho okwakulahlekile akutholayo. Verse 5. Noma ikupha afungile amanga ngakho, makakubuyise athasiselwe kwesihlanu kukho, amnike lowo okungokwakhe ngosuku lomnikelo wakhe wecala. Verse 6. Woletha umnikelo wakhe wecala kuJehova, inqama engenasici yasemhlambini, ngokulinganisa kwakho ibe ngumnikelo wecala iyiswe kumpristi. Verse 7. Umpristi amenzele ukubuyisana phambi kukaJehova, azathethelele konke angahle abe ekwenzile anecala ngakho. Verse 8. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 9. Yala u-Aroni namadodana akhe uthi, nanku umthetho womnikelo wokushiswa. Umnikelo wokushiswa uyakuhlala eziko le-athare ubusuku bonke kuze kuse. Umlilo we-athare uhlale kulo uvutha njalo. Verse 10. Umpristi uyakwembatha isambatho selineni, afake nebhulukwe lakhe lelineni emzimbeni wakhe, asuse umlotha womlilo oshisa umnikelo wokushiswa e-athare, awuthele ngaseceleni kwe-athare. Verse 11. Abesekhumula izambatho zakhe, embathe ezinye izambatho, akhiphele umlotha ngaphandle kwekamu endaweni ehlambulukileyo. Verse 12. Umlilo phezu kwe-athare uyakuhlala kulo uvutha njalo ungacimi. Umpristi uyakubasa ezinkuni kulo ekuseni njalo, ahlele kulo umnikelo wokushiswa, ashise kulo amanoni eminikelo yokuthula. Verse 13. Umlilo wohlala e-athare uvutha njalo ungacimi. Verse 14. Nanku umthetho weminikelo yempuphu. Amadodana ka-Aaron ayakunikela ngawo phambi kwaJehova ngaphambi kwe-athare. Verse 15. Makucashune kuwo ngokwekhweshe impuphu ecolekileyo yomnikelo wempuphu namafutha awo, nayo yonke inhlaka phezu komnikelo wempuphu, akushise e-athare kube isikhumbuzo sawo, kube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 16. Okuseleyo kuwo kuyakudliwa ngu-Aroni namadodana akhe, kudliwe ngaphandle kwemvubelo endaweni engcwele, bakudlele egcekeni letende lokuhlangana. Verse 17. Akuyikupheka ngemvubelo, ngikunike kube yisabelo sabo seminikelo yami yomlilo, kungcwele ngcwele njengokomnikelo wesono nanjengomnikelo wecala. Verse 18. Bonke abesilisa phakathi kwabantwana ba-Aroni bakukudla kube isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu seminikelo omlilo kaJehova, konke okuthintayo kuyakuba ngcwele. Verse 19. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 20. Nanku umnikelo ka-Aroni nowamadodana akhe abayakunikela ngawo kuJehova mhlabe gcotshwa. Okweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu njalo njalo, ingxenye yakho ekuseni nengxenye yakho kusihlwa. Verse 21. Uyakwenziwa emqengeleni ngamafutha, usuxutshanisiwe wawungenisa unikele ngomnikelo wempuphu, ube izingcezu ezihleshuliweyo zibe yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 22. Umpristi ogcotshiweyo esikhundleni sakhe phakathi kwamadodana akhe wonikela ngawo kube isimiso esiphakade woshiswa wonke. Verse 23. Yonke eminikelo yempuphu yomprisi yoshiswa yonke ingadliwa. Verse 24. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 25. Yisho ku-Aroni namadodana akhe uthi, nanku umthetho weminikelo yesono, endaweni ohlatshwe kuyo umnikelo wokushiswa, mawuhlatshwe khona umnikelo wesono phambi kukaJehova ungcwele ngcwele. Verse 26. Umpristi onikela ngawo ngesono wokudla, udliwe endaweni engcwele egcekeni letende lokuhlangana. Verse 27. konke kuyakuthinta inyama yawo kuyakuba ngcwele nxa ingubo ifafazwe ngegazi lawo. Lapho kufafazwe khona uyakugeza endaweni engcwele. Verse 28. Kepha isitsha sebumba okuphekelwe kuso masaphulwe, kodwa uma kuphekelwe esitsheni sethusi siyakuphucuzwa sihashazwe ngamanzi. Verse 29. Bonke abesilisa phakathi kwabapristi bayakudla ungcwelengcwele. Verse 30. Kepha mawungadliwa mnikelo wesono okwangeniswa igazi lawo etendeni lokuhlangana ukuba kwenziwe ukubuyisana endaweni engcwele oshiswa ngomlilo.